kankwesige Yesu masogero byonna wali yobu wanguzi kankwesige Mukama kankwesige Yesu masogero byonna wali yobu wanguzi Landirodi na kuguba abana kusomero nebabagoba Nogamba sempete yo na ye wani wo ansa Wesige Mukama Kankwesige Mukama Kankwesige Yesu Masogero byonna wali yobu wanguzi Kankwesige Mukama Kankwesige Yesu Masogero byonna wali yobu wanguzi Kamba mulire no mikwano Zendabe banchi Abesize Mukama Teba wangu twa Danieli ya Yesiga Mukama Empologo mateza mulia Kamwesigo yonake Agabomu wanguzi Mumaso gamaziga machi Wali yobu wanguzi Oh mumaso gobu pangisa hey, Wali yobu wanguzi hey, Mumaso gogo gobewe hey, Wali yobu wanguzi hey, Mumaso gogo ganiwa Wali yobu wanguzi Masogo kujogewa Wali yobu wanguzi Maso gebyo byonna Abesiga Mukama Balinga olusozi Sayuni Olutajjo olugoko olunwerera emireme gyonna Ng'ensozi we zetolola Yerusalemi Bwatyo Mukama wali nabo abamwesiga Tebajja kuwangula Bannange tebajja kuwangulwa Bannange tebajja kuwangulwa Pastor Abe gwe mwesige tojja kuwangulwa Banase Mbaule mwe mumwesige temujja kuwangulwa Banagurobo mwe mumwesige temujja kuwangulwa